kumbula nami ngiyakhumbula ozokhokha inkomo zobaba ziphelele alukho uthando lwamahhala ngiyakhumbula.